Lukka suura jaweego aya chappande tati e jaweedidi yaaki chappande nayi e didi. Ton kiito woppe on kiitataake. Ton metu kalluka dow goddo dum metata kalluka dow modon. Njaafe dum yaafanto on. Kokke dum hokkay on e pondirgel kewngel fiddanaangel boddum dum waylana on der tummude modon. Gam pondirgel ngel pondirdon e maagel dum fondiranta on. Don ma o hokkibe misalu dum. O wi'i on giya bumdo waaway ardo bumdo. Be fuudiro na sebe njana nder ngayka. Ekkitotodo burata modibbo mudum. Amma ko moye ekkitina boddum wartay bo modibbo mudum. Gam dume darata genel gongel nder hitere bandirawo maada. Amma a wanna e legga wonga nder hitere maada. No wadata biya bandirawo maada. Bandirawo almi ittan ma genel nder hitere maada. Nden an e hore maada ay legga wonga nder hitere maada. An munafikiijo artu ittuki legga wonga nder hitere maada. Nden giya boddum keba no ittirta genel gongel nder hitere bandirawo maada. Do en nani no annabi Isa nyamri Yesu e ekitinki dow ko yimbe ngadata jodo jam hakkunde mu'en. Jonde adilaku jonde ne barka aya chappande tati e jeweedidi. Annabi Isa wi'i ton kiito woppe on kiitataake. Ton metu kalluka dow goddo dum metata kalluka dow modon. Njaafe dum yaafanto on. Do annabi Isa e ekkitina en haana ngaden ka hiitaaki bandiraabe meden ko en meta kalluka dow mabbe. Gam to en ngada non enen ma dum hiitoto en dum bo metay kalluka dow meden. Bunonno annabi Isa tabbitinani en der ayare nden do wiki ton kiito woppe on kiitataake. Ton metu kalluka dow goddo dum metata kalluka dow modon. Gam non bandiraabe am annabi Isa ekkitina en do to en kiita woppe ko meten kalluka dow woppe. Misalu semi wi'a wane ka jaa o kalludo emo wada jina emo wada war hoore. Gam non o hebata barka to o maayi o nattay hiite ayi do mi tajanimo kiita. Ko bo mi wi'a wane ka jaa o gujjo emo wada jina mi wi'uka tan bo gam mi wonnanamo inde amma o wadata dum fi ayi do mi meti kalluka dow bandirawo am. Annabi Isa wi do waduki non woda. Gam non bandiraabe am sey alen tayanki bandiraabe meden kiita e metuki kalluka dow mabbe gam dum ngayandi. Gam annabi Isa e ekkitina en do haani kollen yimbe yidde e yirumende na ngayandi e tayanki be kiita ko e metuki kalluka dow mabbe. Gam non bandiraabe am sey kollen yimbe yidde e yirumende en jaafotira Allah joomiraawo ma yaafanto en hakkeji meden. Bunonno annabi Isa wiido njaafe dum yaafanto on. Gam non bandiraabe am Allah joomiraawo yiidi ngidindiren mbi'indiren gonga ngaden fi boddum gam keben barka Allah. Bunonno annabi Isa tabbitinani en der aya chappande tati e jeweetati wiki kokke dum hokkay on e pondirgel kewngel tiddanaangel boddum dum waylana on der tummude modon. Gam pondirgel ngel pondirdon e maagel dum fondiranta on. Annabi Isa e tabbitinana en do to en saahu Allah joomiraawo barkidinayi en e barka duddum. Bunonno annabi Isa tabbitinani en der ayaaje den do wiki kokke dum hokkay on e pondirgel kewngel tiddanaangel boddum dum waylana on der tummude modon. Gam pondirgel ngel pondirdon e maagel dum fondiranta on. Gam non te mi wadana yimbe fi boddum dum watana yam e fi boddum. To bo e mi wada fi kalludum dum watana yam e fi kalludum. Gam annabi Isa wiido e pondirgel ngel pondirton e maagel dum fondiranta on. Gam non bandiraawo am der jonde maada nde hande e jango dume ngadata fi boddum ko kalludum. ta waɗa kalluɗum a heɓai kalluɗum to bo a waɗa boɗɗum a heɓai boɗɗum. Aya cappanɗe tati e jewenayi yaaki cappanɗe nayi wi'i, ɗon ma o hokkiɓe misalu ɗum. O wi'i, on giya bumɗo wawai ardo bumɗo, ɓe fuɗiɗo na sai ɓe njana nder ngaika. Ekkitotoɗo ɓurata modibbo muɗum, amma ko moye ekkitina boɗɗum wartai bo modibbo muɗum. Bandiraɓe am, lallai gonga ɗum waɗatako, bumɗo ardo bumɗo. To non waɗi bo, lallai sai ko wala, ɓe fu ɓe njanai nder ngaika, ɓe kalka. Gam non bandiraɓe am, ko annabi Isa yiɗi famin ɗo, nde o wi'i, on giya bumɗo wawai ardo bumɗo, ɓe fuɗiɗo na sai ɓe njana nder ngaika. Ɗo, annabi Isa e meta dow modiɓɓe attaure e farisanko'en, koccuɓe ko'e mu'en, e ɓe andi lawol Allah. Amma ɓe ngaɗata ko Allah jomirawo wi'i. E ɓe majjina yimɓe e lawol ekkitinol maɓɓe ngol fewre. Gam non annabi Isa nanditini ɓe wumɓe, ardotoɓe wumɓe. To en jangi nder linjila deftere Matthew sura cappanɗe ɗiɗi e tati aya sappo e jowi yaaki sappo e jowenayi, raako annabi Isa ɗauti wiki dow modiɓɓe attaure e farisanko'en, majjinayɓe yimɓe e lawol ekkitinol maɓɓe ngol fewre. Annabi Isa wi'i ɓe, on boni onon modiɓɓe attaure e farisanko'en, on munafuki'en, gam on kula mayo, on gilo nder leyɗe feere feere gam heɓuki goto tokkaiɗo diina moɗon. To on keɓimo, on gartiramo kalluɗo ɓurɗo on halluki nde ɗiɗi, nattaiɗo hiite bo moɗon. On boni onon wumɓe, ardiɓe wumɓe. On bi'a, ko moye hunori wuro ceningo na ɗum goɗɗum, amma ko moye hunori jinari gonɗum nder maago dole waɗa ko o hunani. Onon kangaɓe wumɓe, ɗume ɓuri mangu, jinari ɗum ko wuro ceningo ngon, gartirgo jinari ɗum ceni ɗum? Ɗon ma on bi'a, ko moye hunori sakkirde na ɗum goɗɗum, amma ko moye hunori cakkiri gondi dow sakkirde nden dole waɗa ko o hunani. Onon wumɓe, ɗume ɓuri mangu, cakkiri ndin ko sakkirde gartirainde cakkiri ndin cenindi? Bandiraɓe am, en nani ɗo no annabi Isa haɓirani modiɓɓe attaure e farisanko'en, majjinayɓe yimɓe ekkitinol maɓɓe ngol fewre. En nani no waɗi ka wikiɓe, ɓe wumɓe, ɓe kangaɓe, gam eɓe majjina yimɓe nder ekkitinol maɓɓe ngol fewre. Enon ɓe njarata yimɓe halkere, bo non no bumɗo ardorto bumɗo yara ɗum halkere. Gam non bandirawo am, hakkilan e tokkuki modiɓɓe wumɓe, gam to kalkido on nder hiite jahannama. Bandirawo am, iri ɓe modiɓɓe tokkata, njarayɓe ma to Allah jomirawo, ko njarayɓe ma halkere nder hiite jahannama? Gam non bandirawo am, sai kakkila e iri modiɓɓe ɓe tokkata, gam to kalkido on nder hiite jahannama. Aya cappanɗe nayi e go'o yaaki cappanɗe nayi e ɗiɗi annabi Isa wi'i, gam ɗume ndarata genel gongel nder hitere bandirawo maɗa, amma a wanna e legga wonga nder hitere maɗa? No waɗata mbi'a bandirawo maɗa, bandirawo, almi ittanma genel nder hitere maɗa, nden an e hoore maɗa a yi'a e legga wonga nder hitere maɗa? An munafukiijo, artu ittuki legga wonga nder hitere maɗa, nden gi'a boɗɗum keɓa no ittirta genel gongel nder hitere bandirawo maɗa. Bandiraɓe am, bawuɓe haala mbi'i, laifi ɗum ƴolde sei to a ƴeñi ɗum maɗa ngi'a ɗum goɗɗo. Kanjum woni ko annabi Isa wi'ata ɗo nde o wi'i, gam ɗume ndarata genel gongel nder hitere bandirawo maɗa, amma a wanna e legga wonga nder hitere maɗa? No waɗata mbi'a bandirawo maɗa, bandirawo, almi ittanma genel nder hitere maɗa, nden an e hoore maɗa a yi'a e legga wonga nder hitere maɗa? An munafukiijo, artu ittuki legga wonga nder hitere maɗa, nden gi'a boɗɗum keɓa no ittirta genel gongel nder hitere bandirawo maɗa. Bandirawo am, an a giyo leifi bandirawo maɗa? An a giɗɗo metuki dow goɗɗum kalluɗum ɗum goɗɗo waɗi? amma bo a waɗa kalluɗum ɓurɗum ɗum maako. Gam hande e woodi woɓɓe yimɓe nanayɓe belɗum metuki dow fii kalluɗum ɗum goɗɗo waɗi, ko nde kamɓe eɓe ngaɗa ko ɓuri non halluki, ɓe ngiɗa bo ɗum meta dow ko ɓe ngaɗata kalluɗum. Annabi Isaa wi ɗo ɗum ɗum wooɗa gam ɗum naafikaaku. Bo non no Annabi Isaa tabbitinani en nder ayaaje ɗen ɗo wiiki, gam ɗume ndaarata geenel gongel nder hitere bandiraawo maaɗa, amma a wannaayi e legga wonga nder hitere maaɗa? No waɗata mbi'a bandiraawo maaɗa, bandiraawo, almi ittanma geenel nder hitere maaɗa, nden an e hoore maaɗa a yi'aayi legga wonga nder hitere maaɗa? An mo naafukiijo artu ittuki legga wonga nder hitere maaɗa, nden ngi'a boɗɗum keɓa no ittirta geenel gongel nder hitere bandiraawo maaɗa. Bandiraaɓe am, sey paamen ɗo wiiki, naa Annabi Iisaa e wi'a to en ngi'i goɗɗo e waɗa fii kalluɗum to metanen mo ko to kaɓanen mo? A'a, naa ɗum non. Amma ko Annabi Iisaa wi'ata ɗo woni ko metanen goɗɗo dow fii kalluɗum ɗum o waɗata, doole arten haɓanki ko'e meeɗen ko tuuɓen daga fii kalluɗum ɗum gadeten, taw metanen goɗɗo dow fii kalluɗum ko karminiiɗum ɗum o waɗata. Amma ɗum waɗataako mi emi waɗa iri ɗum ɗon fii kalluɗum, nden to mi yi'i bandiraawo am e waɗa ɗum, sey mi wi'a mi haɓanay mo. Ɗum waɗataako gam ɗum ɗum naafikaaku. Gam non bandiraaɓe am, Annabi Iisaa e ekkitina en ɗo ko ngaɗeten fuu to en ngaɗay ɗum nder naafikaaku, amma en ngaɗu ɗum nder goonga, gam kanjum tabbitinta aadilaaku. Gam non emi do'o Allah Joomiraawo walla en tokken ko Annabi Iisaa ekkitinta en ɗo gam jooɗoɗen jooɗnde aadilaaku. Amin.